mezini pekara tasi niandike hizi habari habari za maisha game maisha yote ya safari maisha ya tari maisha ya shari piga kabali leo ntasema mengi litatosha hili daftari asubuhi kumekucha na jikuta kwenye music gain all in hakuna tena paku lose ride a line killer angle nasimama kanyerere ni kifo zibi bengo dadi ananita malengo mdogo kiumbo akili kama tempo busy babylon bengo Sudani na mzaramu kichwani ni sifa nembo Tatu ni miaka, yote nipo kwenye game Suniulize na vokula rao, liza pia msoto So kunkuta kwenye stare na mademu Na nifata lafno nuliza bari za changamoto Game uliaza mtoto, leo na watoto Mini mtoto lifanya watoto wajue soko Kama sifa zangu zipo, hamto zungumzia Ntatulia, mwanaume shindani na sidiria Come on, come on say my name, girl Sami Rajab, nambari moja shule Sikuamini kama somo niliyatupa kule Asante mola kwa music mama kula tule Promoter mkwanja kwanza show sifanyi bure Kwa pamba za blue blue masista duwa kani kiss kiss Shusha tabasamu kama umeni miss Tuko pamoja uswazi na mboga saba Spocheza mapozi ataicheza mama na baba Mkivo club si mnalewa tila lila Na role model wenu si ni Babylon killer Misijifunge semeni uso kwa uso Mnogopa ajali ya boda boda na fuso Fanya business dada wezi vagi Ulinzi uko salama cheki tagi Kama sifa zipo na mtaki kuzungumzia Ntatulia mwanaume shindani na sidiria
Mapose na we wana mapose na we Mapose na we wana mapose na we Mapose na we wana mapose na we Mapose na we
Come on come on say my name girl Babylon, BC Babylon. Woo! Go by the name. BC Babylon, BC Babylon, like BC Babylon, BC Babylon. I go by the name.
Yo, star right.